Tesalonikan ko en aran dewol surawol nayabol ire irde bandirabe imin toro on gam yesu jomirawo ngade jonde kanunde nde alla nanata beldum mayre nonno ekkitidon to amin nonno jodo ridon joni beede jodo rakinon gam on andi min bi'i on ko yesu jomirawo wi'i ngadon gam alla yidi ngarton shenibe ngoddi todo waduki jenu ko moye modon ekkito no surirta bandu modum der senaki imangu na der suno go woda nonno heferbe be anda alla ngadata do fi duum to goddo hallana bandirawo modum ko wada namo ko woda min bi onka daga arande min baggini on wiki jomirawo watane gadowo non ibone alla nodda em gangarten be shenaki amma o noddu en gaden jonde sheninde gam non fu ganyudo ekkitinon go'ol na neddo o wanyi alla o wanyi koko wo on ruhu mako dono hani gidi ndiron bo na sai to goddo winda ni on gam onon e ko e modon alla ekkitini on gidi ndiron min tabbitini on gidi fu bandirabe meden wonbe leydi Macedonia fu inon bandirabe imin beyda wiki on beyde waduki non ngade ko bawoton waduki ngadon jonde jam pamane ko woni yeso modon tan on kutira juude modon nonno min bi'i on gadon non wadai be tokka yeso darda on imangu den on jowata kammunde modon do ko moye gam ko giddon bandirabe imin gidi andon gonga do ben don tokkube yeso maybe gam to gadon kawannuki bo yimbe horibe be ngala kammunde de en jabi yeso mayi ummake non ma en jabi alla wadde tokkube yeso maybe hauti Yesu imembia ondo ko wolde jomirawo wi'i sharal gel jomirawo wartata gonga enen godube yonki en artata tokkube Yesu maybe yaaki do gam jomirawo i hore mudum jippoito daga do inoddol shembingol i hononde malaikaajo mawdo i dudo luwal Allah maybe i tokki almasihu kambe artata ummaki nden enen tokkube Yesu godube yonki isharen gel dum hoshe en hauti imabbe nder dule gam kawren i jomirawo e jairi do kada don en jodo do to imako ha abada gam non shembi dine bandirabe modon i halaka a